njongera okulonga otadde olunyafa ku mutima nze ngonze njongera okumala obulungi bwo okireko ngaali nyonyi muzinga kusinza ki gano malo jolajo kusangiriza nnyo mu masanga ziranga wezise ebinyuma ne muluguma nkwetagamba girawo otambula ebinyuma onyumya ebisasa otunula ebinyuma kankunyumirwe lubeera otambula ebinyuma onyumya ebisasa sikyagendayo okugumikira mu mazanga nzira mukoddome musongeko sekkoko ne sseggwanga wangudde neetaaga gawala kagezi nga gwe binyuma kusangiriza nnyo mu mazanga